nasabkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay sida laahaga rob helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay